chake kila upenda po ei mume huyu siki pasa sauti takupigiwa kelele kwenye nyumba akianguka ukamsimamishe akiwa na njaa ukamlishe asante pole nayo
Ukamsimamishe